jeclaaday bekaay ilantii naftayday tabadan ka laabtiyo ka jeclaaday bekaay tambaahidaydiyo boqolyooga aan qabo tambaahidaydiyo boqolyooga aan qabo bukooday wayadan markii madan u aale bastayaanu gaaraay tambaahidaydiyo boqolyooga aan qabo tambaahidaydiyo boqolyooga aan qabo bukooday wayadan madan u aale bastayaanu gaaraay mar haddaan bogsanayn misana baahi ku qabo mar haddaan bogsanayn misana baahi ku qabo barbarkaaga qaba oo
Bahiku